Nikiona na nao na kaa nao na kula nao na cheka nao bila kujua kuwa mini mbaya wao kwenye sala zao kala kabao wanasema dunia gunia salam zao mitai na nilinda sina bodyguard stop ya ni ninja check it dress code black sito pinka vite blackboard na njia na yoipinda inaitwa rough road Chagui wala, sibagui so rafiki so adui wala Tanizika kwa ni nani simjui wala Sikagui gwara tano chui tano swala I and I, ready to die Blata or promo, live or die Nikiwa booth na tema truth, line as he shoots Lete uzushi ntaku shoot, uvisho suit na maboot maotut Ulale kwenye jeneza takama una bullet
Maniga wana snichu, snichu Mungu mwamuzi na kifu Atutaki kesi wanatupa kesi Zao kesi tunamada kesi Atutaki kesi wanatupa kesi Zao kesi tunamada kesi
Najua dunia sio fair Maisha sio fair Mziki sio fair Ila mimi siko pair Yanini ya mawazo nko na pusha na bebea Kwa nini matangazo kutoa kucha kwa ombea Chat on air Kaso gear Au bus ngojea Au ras o tear Imekua truth tena sio simulizi Na mana niko booth na machizi Let's get busy Tumeunga crew kama young money Cash money Na mindo lil wheezy Wenyani upendi rap yako ndizi Wambia nyumbani mbwawa na wapenda mlandizi Wambia na machizi mindo mchizi kichizi Harakati kama hizi siku tupi ndepo busy Lights off, feel the music Show love baba feel the flow Bye bye haters Bye wazushi, sina rafiki, rafiki ni do Napenda muziki, nacheza muziki Show love shabiki, na itoke kwa roo Baba yangu muziki, mama yangu muziki Kalichi kiti, utauliwa na flow
Maniga wana snichu, snichu Mungu mwamuzi na kifu Atutaki kesi, wanatupa kesi Zao kesi, tunamada kesi Atutaki kesi, wanatupa kesi Zao kesi, tunamada kesi
Kikibaki changama uwasiridhiki yeah. Wanani andama ilasishi
Bila baba ana bless, anatetea Na wauni mbaka west, tunabembea
Weza min baba godi
Anatetea
Na ukitema mgodi
Tunabembea
yeah.